This message, Come Follow Me, by Brother William Marion Branham, was delivered on Saturday evening, June 1st, 1963, at a house meeting in Tucson, Arizona, USA. Liteya oyu, yaka landangai, yandeko William Marion Branham, ete amakili bosona angle na mokolo ya poso na pokwa mokolo ya yambo, Sanza ya Motoba Mubu 1963 na lianga ni nandako ya Makita na Tucson, Arizona, États-Unis ya Amerika.
Well, no, before Becky is born. And so I thought, well, you know, I just eat a bowl of oatmeal, cost a dime. Well, they give me my ticket and this sign it, you see, and I paid for it. Give it back and I turn it in because I had an expense count.
Te, wane zala ki liboso Becky abotama? Boye na kanisa ki oyebi na lia ki bobele sani moko ya potopoto ezala ki santim zomi na mapesinga tike na ngai pe na sinye yango bomoni bongo na futa ki yango na pesi yango pe na koti si yango pona zala ki na konti ya biloko biliami.
And one day when we had a patrolman's meeting, my, they said, who's this nut to turn in something like that? See, the head guy, you know. 10 cents for a breakfast. So that looks real cheap on the other fellows, you know. Some of them turn in $1. See? $2 for dinner, and I turn it just exactly what it was.
Pe mokolo moko tango tozalaki na likita ya bakenge lizamba. Oh la la, balobaki. Elema oyo akoti si eloko ya ndenge wanande nani? Bomoni? Mokonzi wana boyebi. Santim zomi po na bilei ya ntongo. Bongo epai na baninga mosusu emonanaki penza motu ya te boyebi. Ba mosusu na kati na bango bakotisaki dolar moko bomoni. Dolar mibale po na bile ya mpokwa. Pe nakotisaki bobele penza oyo yango ezalaki.
Well, I said, well, there's no need of me turning in. What would I do if I just eat 10 cents? Mr. Fields, which was assistant superintendent, he said, Billy, turn it in $1 anyhow. At least that's what the rest of them's doing. Said, you got to keep that together.
Nalobaki, sikawa, tina nako tisa penza ezalite, nalingaki kosala boni, soki naliaka bobele mpo na santim zomi. Mr. Fields, oyo azalaki mosungi ya moyangeli. Alobaki, Billy, atabongo kotisa po na dola moko kaka. Alobaki, yangonde bango nyonso bazo sala. Alobaki, busengeli kosala yango elongo.
Well, I said, I never eat, but just a bowl of oatmeal, and that's what I charge for. I said, oh, don't never do that.
Nalobaki, naliaka kaka sani moko ya potopoto ya kwaker. Pe yangonde na futi saka. Alubaki, oh, bongo te, kusalaka bongo ata mokete.
Well, then I thought, what will I do with it? Then I charge 50 cents for breakfast, and then take 40 cents if I want to spend it, give some kids on the street, some kids, you know, look like they need a little sandwich too.
Bongo na kanisaki. Na kusala na yango nini? Bongo na futi saki santim tukumitano pona kolia bile ya tongo. Bongo na zwaki santim tukumine oyu mususu. So kina lingi kusale la yango na iloko moko. Na kupesa yango na mwa bana mike na balabala. Bana ya mike boyebi. Ba oyu bazumona na lokola bazali na bosenga ya sandwich. Sandwich pe.
Well, I thought maybe I might have... right, that was the company itself talking to me like that. That's a man out of the company. So I thought, maybe I did something wrong.
Na kanisa kitango mususu na kukoka. Malamu, wane zalaki kompani yango mokonde elubaki na nga ndenge wana. Oyo wane zalaki moto ya kompani yango. Bongo na kanisa ki, tango mususu nasalaki likambo moko ya mabe.
So, here not long ago, with a patrolman, now they patrol by helicopters, you see. So, he came by and stopped. He said, say, Brother Branham, said, this tree's growing. I said, yeah. I said, kids play with that out there. I said, can we top it? I said, yeah, but don't cut it down. See?
Bongo leki kala mingi tea wa elongona mokenge li zamba moko. Sika bango ba kenge la ka zamba na ba helikopter. Bumoni? Bongo ayaki wana pe atelemaki alubaki. Loba na eno ndeko Branham. Alubaki. Nzete oyo ezo kola. Nalubaki. Iyo. Nalubaki. Bana basaka na kanase na yango. Alubaki. Togiko kata songe na yango. Nalubaki. Iyo. Kasi bokata yango nyosote. Bumoni?
He said, well, we'd like to cut it. We pay you for it. I said, no, no, don't want you to cut it. Well, I know the laws are right away, too, you know, because I was on it 7 years. And I said, no, I said, don't want to cut, but you can top it. I said, I keep it top, but I said, you can top it if you want to.
Alobaki toko sepla kokata yango, toko futa yo pona yango. Alobaki te. Dalingi bokata yango te. Na yebi pe mibeko yo itali yango, boyebi. Po na salela yango mibu sambo. Alobaki te. Alobaki, dalingi okata yango te. Kasi bokoki kokata songe na yango. Alobaki na kata ka songe na yango kasi. Alobaki okoki. Okoki kokata songe yango soki olingi.
I said, Brother Woods and I fixed to top it. We top all these others along here. And I said, but we'd like to keep that there on account of the kids, Joe and them, you know, little fellas playing on that tree.
Nalobaki ngai ndeko Woods nangai. Tozo bongama tokata songe yango. Tokata songe misusu nyonso oyo awa. Pe, nalobaki kasi, toko sepela kotika oyo wana pona bana. Joe na bango boyebi, bana mike basakanaka nanse yanzeta wana.
I went away on a trip. When I come back, she just sawed down and moved out. Ooh, what a suit that would have been on the company, you see, for cutting that tree, you see.
Nasalaki mobembo moko tango nazonga ki bakata ki yango nyonso pe balongola ki yango. Ooh, elinga kozala likambo monene ya kosamba na kompani wana, bomoni. Ndenge bakata ki nzete wana, bomoni.
And so I thought, now, I said, Lord, I'm not going to even mention that, see. Whether if there is anything that I own that sometimes turning in only eating a dime rather than have turning 50 cents.
Na bongo na kanisaki sikawa na lubaki kolo na kolobela ta yango te bomoni. Ata soki eloko moko ezali oyo ngai likolo na yango ezala kokotisa kolia bobele bilei ya motuya santime zomi pe esenga na kotisa santime 15.
I said if there is something on that, let that make it up. See that I put that in, you see, and I quit dreaming about being a public service coming in, see, because it must have been something back in there. We have to watch what we do. We got to meet it someday.
Bumoni nalobaki, soki eloko moko na tina na yango ezali, tika yango esalisa. Bumoni oyo na tiaki yango na kati, bumoni ete na pe na tika ki kolota na tina na kompani ya service public, bumoni po esengelaki kozala eloko moko kuna. Tosengeli kokeba na oyo tuzo sala. Tukutanaka na yango mokolomoko.
Kids, come over here. Your mother was over the day, Trudy. I guess you didn't know this. It's kind of a little surprise, I see. And you're fixed to graduate, and we've had this trip out here together, and I'll go into a meeting now, and immediately after this meeting, we're going home.
Bilenge, koyaka wa mama na bino azalakia wa mokolomosusu wana, Trudy. Nabanzite, boyeba kite, oyo ezali lokola mbala kaka na komona. Bukomi pene pene na kusilisa kelasi. Peto sali mobembo kino wa ilongo. Na kukine na lianga ni moko sikawa na sima ya lianga nyoyo. Bongo tokozonga ndako.
I thought it would be a good chance to talk to you all and then also thought it would be good to speak to the kids just a little bit before your graduation. Read a verse out of the Bible and just talk to you from my heart for about 10 minutes. I'll step out your way, see.
Na kanisa kete kozala libaku malamu ya kosolola na bino nyonso. Na sima lisusu na kanisa kete kozala malamu kosolola na bilenge. Kaka mwa moke liboso ya kosilisa kelasi na bino. Kotanga eteni moko ya Biblia pe kosolola na bino na motema na ngai. Pene pene ya miniti zomi. Bongo na kolongwa liboso na bino. Bomoni?
Before I talk to the kids, I just like to talk to the adults, just a minute or two, all of you. It's been maybe a strenuous trip. It's been, but the experience that I've learned from God, I wouldn't take $10,000 for what I learned of the Lord since I've been here.
Liboso ya kosolana bana na kosepela pe kosolana na mikolo kaka mwa moke bino nyonso. Ezali sikawa mbala mosusu, ezalaki mobembo moko ya makasi. Kasi esaleli ya makambo oyo na yekoli kouta na Nzambe. Na kolinga kozwa dolar koto zomi te pona oyo na yekoli epai na nkolo. Banda na komakiawa.
I truly believe I come in full obedience to the command of the Almighty. And I hope I can ever remain that way.
Na ndimi solo solo ete na komi na botosi makasi na motindo ya oyo na nguya nyonso. Pena na kolikia ete na koki kotika la bobele ndenge wana.
And there is when I come One thing was by a vision that I was standing above Tucson up here when a blast went off. Brother Fred was there when it went off.
Pe ezali na tango na yaki eloko moko esalemaki na nzela ya emononeli. Nazalaki ya kotelema awa likolo na Tucson na tango lo kito moko ebetaki. Ndeko Fred azalaki wana tango ebetaki.
And they took a picture, you know, in the sky, and I didn't think much about it. I just never noticed it. So it began to impress me somehow to the day, and Brother Norman, Norman's father here, told me, said, did you notice this?
Pe bakangaki foto wana, boyebi, na mapata. Pe nachelaki yango makanisi penzate. Nachikala kokebela yango te. Boye mokolo mosusu wana, ebandaki kobenda bukebi nangai. Pende ko Norman, tata ya Norma awa, ayebisa kinga alubaki. Otalaki oyo.
And just as I looked, right there was that angel, just as plain as they could be, sitting right there in that picture, see. I looked to see what it was, and it's time, same about day or two before, day or two after, I was up there.
Pebo bele tango na tombo la kimiso, banje bazalaki wana penza na lolenge oyo, bakokaki kozala. Bazalaki na kati na foto wana. Bumoni? Na talaki po na ye batango yango esalemaki. Pe zalaki na ngonga moko pene pene na mokolo moko to mi bale liboso. To mokolo moko to mi bale si manangai kozwa makuna na likolo.
I look where it was at. Northeast. A Flagstaff or Prescott, which is below Flagstaff. Well, that's just where we was at. Just exactly.
Natalaki esika yango esalemaki na northeast ya Flagstaff. To na Prescott. Oyo ezali na se ya Flagstaff. Wanande esika oyo tozalaki penza. Bumoni, wana penza.
26 miles high, while vapor came go over four miles high or five, moisture. Any kind of fog or anything, you see.
Kilometre tukumine na mi bale ya busanda. Mbongi ye koki komata likolo ya motoba. Na musanda ya kilometre motoba, to mwambe. Londende na lolenge moko ya matandala, to eloko moko boete. Bumuni?
Planes fly 19,000, that's to get above all the clouds, you see, and 19,000 is about 4 miles high. And this is 26 miles high and 30 miles across it and in the shape of the pyramid. If you've looked at the picture.
Pepe pumbwaka na metri koto motoba. Wanezali komata likolo na matpata nyonso. Bumoni? Pe metri koto motoba ezali pene kilometre motoba ya busanda. Oye ezali na kilometre tukumine na mibale ya busanda. Pe kilometre tukumine na mwambe ya bonene. Pe na lolenge ya linongi, soki bomona ki foto yango.
And on the right hand side, as I told you, I noticed outstanding that angel. There he is, chest out, wings back, coming right in just exactly the way it was. I never noticed him when he first. There been so many things.
Penangambo ya loboko ya mobali, ndenge na ipsa kibino, na muna kimuanje wana ya kukesana. Tala ye wana, tole bima, mapapo ezonga sima, ayo kukota, ndenge yango ezalaki penza. Na ke baki na yangote na mbala ya liboso tango bango, makambo ezalaki ebele penza.
And coming down the road the other day, there was something happened that spoke to me about the thing that I must do. And it's not my message.
Mokolo mosusu wana tango nazalaki koya na nzela. Eloko moko esalemaki oyo lubaki na ngai na tina na eloko oyo ngai na sengeli kosala. Pe ezali te ya na ngai te.
At one time, Leo Mercer said, Brother Branham, the time will come after this, said about 5 or 6 years ago, maybe 7, said, when the Lord go change your ministry, Brother Branham.
Na ngonga moko, Leo Mercier alubaki, ndeko Branham, ngonga moko koyasi mana oyo, alubaki yango eleki pene na mibu mitano to motoba, tango mosusu sambo, alubaki, kolo akobongo la lotomo na yo ndeko Branham.
And said, when he does, said, you'll probably just a line of hospitals and speak them out of the beds and things. It didn't sound right, although I believe Brother Leo was trying to be sincere about it.
Pe alubaki, tango akosala yango, natembete okobanda bobele kokende na balopitalo pe kobimisa bango, na ba bambeto pe nyonso wana, kaka na liloba. Eyokanaki penza malamu te, atako nandimiete ndeko Leo, azalaki komeka koloba sembo likambo yango.
But it didn't sound just right because, see, our Lord Jesus never did that. See, and he went into the hospitals. There was one in that hospital. Do you remember where it was at in the Bible? The Pool of Bethesda.
Kasi, yokana ki penza malamute. Pambate, bumoni, kolo na biso Yesu, atikala kosala yangote, bumoni. Pe, akendeki na balopitalo. Mutumoku azalaki na lopitalo yango. Boebe sika nini yango ezalaki na Biblia, na liziba ya Bethesda.
Great multitudes of important people lay there, crippled, lame, blind, withered, waiting for the angel.
Mutango munene ya bato ya makono balala kiwana. Bibosono, batengumi, bakufi miso, bakatatali, kozelaka mwanje.
Now that was in a spiritual hospital where people waited on divine healing. And here the divine healer himself came in and healed one and walked out.
Sika, wane zalaki na lopitalo ya mulimo epai bato bazalaki kozela lobiko ya nzoto kuta na nzambe. Pe awa nzambe mubiki siye moko ayaki pe abikisaki mobeli moko pe abimaki.
So you couldn't expect a mortal man or a ministry to come forth to be any greater than that was. I couldn't agree with it.
Boye bokoki kolikia na moto ya mokili, tolo tomo moko eyate. Oyo kozala monene koleka oyo wana, bumoni? Na kukaki kondima yangote.
But as I started turn around, the Holy Spirit come up on me. I asked Leo for a pen. I got a piece of paper and I wrote it. It's in his trailer today, if you ever report that.
Kasi wana na bandaki kubaluka, molimo mosantu yaki likolo na ngai, na senga ki leo yekomeli, na zwa ki eteni ya lokasa, pe na komaki yango. Ezwami na kati yandako na yele lo oyo, so kibo tika lako koma na isika oyo yango ezalaka.
It's that old aluminum trailer where I had the loading outfit. Just as you go in the door, the shelf on the right-hand side, right in front of the trailer, laying under there. I laid that there. I said, someday you can pull this out. God will never change the ministry, but he'll change the man with the ministry. That's what's to be done.
Ezalinde ndako ya kalawana ya aluminium, epai oyo nazalaki kotia bisaleli. Bobele tango koti nekuke, etandaka moko ezali na ngambo ya luboko ya mobali. Na liboso ya nda kwango. Efandi na se wana, na chaki yango kuna, na lubaki. Mokolo moko okoki kubimisa yango. Nzambe akubongola ka lotomo yango te. Kasi akubongola nde moto oyo azaina lotomo yango. Wanande oyo esengeli kosalema.
See, I know what I've got to do, but I can't do it in the condition that I am now. Because something's got to happen within me that'll take God to do it.
Bumoni na yebi oyo na sengeli kosala kasi na kokite na kokiko kosala yango na mutindo oyo na zali kati na yango sikoyo te. Po na sengeli ko eloko moko sengeli kosalema na kati na ngai oyo kosala ete Nzambe asala yango.
We're aiming to go back home. Kids are homesick. All of them want to go back. So I'm figuring on taking them back, Lord willing, maybe after service Saturday. And go back.
Tuzaina mukano ya kuzunga ndako, bana bakumi na mposa ya ndako, bango nyonsu bakumi na mposa ya kuzunga. Buena zaliko tala ndenge ya kumema bango. So kikolo alingi, tangu susu simana liangani ya mukolo ya poso, bongo to kuzunga.
From there, I don't know. But I know as soon as that something happens within me to make me feel towards people different from what I do now, I'd rejected the people, see? And I didn't want to have no more to do with them.
Kolonga wana na yebite. Kasi na yebite, bobele na tango eloko wana ekosale makati na ngai, kopesa ngali yoki epai na bato, kokesa na ndenge oyo nazo sala sikawa. Nazalaki koboya bato bumoni pena nalingaki kozala na eloko ya kosala na bango lisusu te.
You know what I mean? What I call Ricky and Ricketta. The things that they had did, I'd preached with all the sincerity and God had confirmed it in every way. And if they didn't want to believe it, well, let them alone then.
Boyebi oyo nalingi koloba, oyo nabengaka Ricky, Ricketta, bazalaki na makambo oyo bazalaki kosala. Na teyaki na motema polele penza. Penzambe andimisaki yango na ndenge nyonso. soki balingi kondima yango te boye batikala na bango bongo.
I was going up to join up with Bud this coming fall, start outfitting up there, wait in the wilderness, let my hair and beards grow out, and if the Lord wanted me to go anywhere, he'd send me a word and I'd go down and do it.
Nazalaki kokende kuna mpona kokutana na Bud na automne oyo ezoya, kobanda kosunga kuna, kozela na lisobe, na kotika suki pe mandefu na ngai kola. Pe soki nkolo alingi ete nakende na esika moko boye, akotindela ngai mwa liloba, boye nakokende kosala yango.
On the road coming in the other day, he stopped me. And I seen where the water was coming to. I'm on my road to something else now.
Pe mokolo mosusu wana na nzela, apekisaki ngai. Pe namonaki esika yango. Oyo nabandaki kokoma. Nazo bongama mpona eloko mosusu na ngonga oyo.
And I thought when I got home I'd make what we call a heart-to-heart talk. Maybe put it on tape. And then and so that the public would see why the sudden change.
Bongo nakanisaki, tango nakokoma ndako na kosala oyo tobengaka lisolo ya biso na biso. Tango mosusu nakotia yango na band. Pe na sima yango bato nyonso bakoyeba tina ya mbongo wana ya mbalakaka.
Now, you kids, let's have a little word of prayer.
Sikawa binobana, tikato bondela mwa moke.
Lord Jesus, we are grateful for this time to know that we're assembled here, the young and old, in the middle age, and we have assembled this side of eternity once more to speak about you and about the things that pertains to everlasting life.
Kolo Yesu, tuzongi si matondo pona ngonga oyo. Koe baete tusangani awa bilenge pe bakolo pe bakulutu. Pe tusangani na ngambo oyo ya seko, mbala moko lisusu pona koloba na tina na yo, pe na tina na makambo matali bomo ya seko.
These young ones sitting in here tonight, some of them are graduating, some has already graduated.
Pe bilenge oyo bafandia wanapokwa oyo, bamususu na kati na bango balingi kosilisa kelasi, bamususu basila kosilisa kelasi.
But I realized, Lord, something had happened just a few hours before that great shock or great blast had taken place in the mountain up there north of Tucson when the angels of the Lord came down.
Kasi na ye komona ete nkolo likambo oyo esalemaki kaka mwa bangonga liboso na lokito makasi wana to ebambola monene wana oyo esalemaki kuna likolo na ngomba na nord ya Tucson. Tango banje na kolo bakitaki.
I remember what was said, and especially about the young people. I pray the Lord help us to understand, and may I be able to say something to these young folks tonight that'll help them along the journey. For Lord, we all need that help at this time.
Na kanisi lisusu oyo lubamaki pe koleka mingi na tina na bilenge. Na bondeli yo nkolo osunga biso po to sosola. Petika ete nazala na makoki ya koloba mwa eloko na bilenge oyo. Na mpokwa oyo. Oyo ekosunga bango nzela nzela na mobembo yango. Pamba te nkolo, tosengeli na lisungi yango na ngonga oyo.
Bless us together, forgive our sins, and if anything that we've done since we've been out here that's displeased you, we pray you forgive us for it.
Pambola biso elongo, limbisa masumu na biso, pe soki tosalaki likambo moko oyo, esepelisaki yote, banda tokoma kiawa, tosengete o limbisa biso pona yango.
For we realize today that we have no guarantee of tomorrow. We don't know what tomorrow brings. We must be prepared today to meet tomorrow.
Pamba te tomoni lelo yo ete tozali na ndanga ya lobite. Toyebi nini kokoma lobite. Tosengeli ko lengeleme lelo pona kokutana na lobi.
And Father God, there's only one way that we know to do this, that's to prepare to see you. For by and by we realize that we are all going to do it, and we've got to meet it sometime.
Bongo Tata Nzambe, nzela se moko oyo biso toyebi ya kosala yango ezali, kolengela pona kumona yo. Pamba te malembe malembe, tomoni ete kosenga na biso nyonso kosala yango. Pe tusengeli kukutana na yango na ngonga moko boye.
Either in peace as a friend or child or as an enemy. Far be it, Lord, that we be anything else but your own beloved children. Grant these things we ask in Jesus' name. Amen.
Ezala na kimia, lokola moninga to mwana, to lokola munguna. Tika ezala musika nkolo, koluka kozala eloko mususu kasi bobele bana na yo moko ya bolingo. Kokisa makambo oyo tosengi na nkombo na Yesu. Amen.
Today, while I was chopping weeds real early this morning, I found a place in the Bible I thought would be a good thing to read. At this time.
Lelo tango nazalei kokata matiti mabe, na tongo tongo yo penza. Nazwa kiesika moko na Biblia, na kanisa kete kuzala malamu kutanga yangu sika oyo.
And it may not be too dashing appropriate, but I thought just for just a few minutes to talk.
Pe ezalinde, mbala mususu ezali penza oyo sengela kite, kasi na kanisa ki bobele mpo, bobele na mwa miniti oyo.
We'll read this out of the 18th chapter of St. Luke. All four gospel writers write of it. The 18th chapter and the 18th verse.
Na lini kotanga yango na mukapo ya zomi na mwambe ya Santu Luka. Bako minyon somine ya sangumalamu, bako maki na tina na yango. Mukapo ya zomi na mwambe pe eteni ya zomi na mwambe.
And a certain ruler asked him, saying, good master, what shall I do to inherit eternal life? And Jesus said unto him, why callest thou me good? None is good save one, that is God.
Pe moyangeli moko boye atunaki ye alobi. Motei malamu, nasala nini po nazwa bomoi na seko. Yesu alobaki na yete. Po na nini ozali kobenga ngai malamu. Mutu malamu azali te longola bobele moko Nzambe.
Thou knowest the commandments. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Honor thy father and mother. And he said, all these have I done and kept them from my youth up.
Oyebi mibeko. Kosala ekobote. Kobomate. Koyibate. Kopesa litatoli ya lokutate. Kumisa tata na yope mama. Bongo alobakete. Nasali nyonso wana pe natosi yango longwa bolenge na ngai.
Now when Jesus heard these things, he said unto him, yet lackest thou one thing. Sell all that thou hast and distribute unto the poor. Thou shalt have treasures in heaven. Come, follow me.
Eyokaki Yesu bongo alobaki na yete. Kasi ozangi eloko moko. Teka nyonso oyo ozali na yango. Pe kabela yango babola. Okozwa mbano monene na likolo. Yaka landa ngai.
I think the word come follow me. That'd be the best advice I could give if I was talking to 10,000 kids or if I was talking to just what I am.
Nakanisi liloba wana yaka landa ngai ekozala toli ya malamu koleka oyo nakoki kopesa soki nazalaki kosolola na bana nkoto zomi to soki nazalaki kosolola bobele na ba oyo nazali kosolola na bango.
It's a command and the greatest thing that I think it was ever offered anybody and especially a young person. Follow me.
Ezali mobeko moko pe eloko ya monene penza koleka oyo nazo kanisa ete esila kopesa mela na moto ata nani pe mingi penza na elenge moto ezali nde landa ngai.
You're going to follow somebody. You can remember that. You're going to follow somebody. And the way you follow the person, be sure that who this person's following. See?
okolandaka moto moko boye. Tikawa yona ino bobosa na yango te, okolandaka moto moko boye. Pelo lenge okolanda moto yango, yeba malamu soki, moto yango azali kolanda nani. Bumoni?
We, Paul one time said, be followers of me as I am of Christ. In other words, just as I follow Christ, you follow me.
Natango moko boye, Paulo alubaki, boza la balandi nangai, ndenge ngai, nazali ya Kristo. Na ilobeli mosusu, bobele ndenge ngai, nazo landa Kristo, bino bolanda ngai.
And now, at this turning point, this stage of life where we all come, and many times you've heard me holler, Ricky, Ricketta, and things, it's the age that we're living in. It really isn't those people.
Pe sikawa na sika ya mbongwana oyo, eteni oyo, oyo ya bomoi, epai oyo biso nyonso tokomi, mbala mingi boyoka ngai koganga, Ricky, Ricketta, pe nyonso wana. Yango ezali nde eloko oyo, ezali eloko oyo, tozo bika kati na yango. Ezali penza bato wana te.
Those people are people like we are. Those kids out here, these hot rods running up down the street and carrying on the way they are, smoking cigarettes and drinking liquor, and girls dressed immorally and things. Them's girls and boys like we are.
Bato wana bazali bato lokola biso. Bilenge wana oyo babimaka na mituka ya makelele makasi, kopotaka mbangu komata kokita na balabala, pe kosalaka bisala-sala na ndenge balingi, komelaka makaya pe masanga ya makasi, pe bana basi balati mabe pe nyonso wana, bango bazali bana basi pe mibali lokola biso.
Hey, they're human. They love, they eat, they drink, they sleep, they breathe, they gotta die. They're people just like we are.
Bomoni, bazali bato, balingaka, baliaka, bamelaka, balalaka, bapemaka, basengeli kokufa. Bazali bobele bato lokola biso tozali.
And yet they've been possessed of an evil spirit. They don't know it. Not because of the people, but because sometimes some leader that they've been following have led them in the wrong road.
Penzo kande basili kozala. Bakonzami na molimo moko mabe. Bayebi yango te. Ezali po na bato te kasi po mbala mususu bazalaki nde kolanda mokambi moko boye oyo amemi bango na nzela mabe.
Now you girls and boys know better than that. You know, you've been taught better than that. You've got better parents, sounder training than to do a thing like that. You know better.
Sikawa bino bana ya basi pe ya mibali, boyebi makambo ya malamu koleka oyo wana. Boyebi, boteyami malamu koleka oyo wana. Bozalina baboti ya malamu koleka. Bobokola mi malamu koleka po bo sala eloko ya nlenge wana. Boyebi malamu koleka.
But they don't. See, because the churches that they go to are modern churches, modernistic, and they just live for the day, more popular, and oh my, what's the morals become virtue to them. See?
Kasi bango bayebi te, bomoni. Po masambo oyo bakendeke, zali masambo ya mikoloyo. Ya makambo ya mikoloyo. Pe ba bazobika bobele mpo na mokolo ya lelo. Bato bayebana mingi, pe oh lala, oyo nde bizaleli malamu ekomi mabongi mpo na bango. Umoni?
So they, what is said one time in a play that I seen down here not long ago, Sodom and Gomorrah, that evil possessed woman said to Lot, what you call immoral, I call virtue.
Pe bango nini? Ndenge na lobaki tango moko na lisano ya lisapo moko oyo na otaki kotala kuna kala mingi te ya Sodoma na Gomola oyo mwasi oyo akonzama na milimo mabe alobaki na Lota oyo yo ozobenga ezalela mabe ngai nazobenga yango libongi.
Jesus said as it was in the days of Noah, so will it be at the coming of the Son of Man. So we're back to that place again.
Yesu alobaki ndenge ezalaki na tango ya Noa ekozala pe bongo na boye ya mwana na moto. Bongo tozongi na sika yango lisusu.
Let's look at this fellow for a few minutes that we read about. No doubt that this kid was born in a good home, like you kids are. He was brought up with good parents.
Totala na ino mobali oyo touti kotanga makambo na ye. Pona mwango nga mokie. Na tembete mwana yango abota maki na libota ya malamu. Lokola bino. Abokola maki na baboti malamu.
Because it proved it when Jesus presented to him the commandments of God, he said, I've kept these since a youth. It showed that he had been brought up right.
Pamba te yango mwana naki na tango Yesu lakisa ki ye mibeko na nzambe alubaki. Na tosa yango uta bolenge. Italisa kete azalaki na azalaki abokola maki malamu.
He wasn't just a snatch out and, you know, he had been brought up to know what's right. Kids like you all are. Probably come up under a God-fearing mother and daddy to teach him right when he was a kid. Well, that's good.
Azalaki lokola moyibi moko boyete. Pe boyebi abokola maki na lolenge ete ayeba nini ezali malamu lokola bino nyonso bana bozali. Tango mosusu abokola maki na mama pe papa oyo bazalaki kobanga nzambe pona kotangisa ye malamu. Tango azalaki mwana moke. Ezali malamu.
Maybe as a little baby, his mother had high ambitions of him being a great man someday. His father's worth money that could school him and get him an education, and he'd come out with a good education and be able to be something in the world.
Tango mosusu lokola bebe moke, mama na ye azalaki na mposa makasi ete akoma moto monene mokolo moko. Tata na ye azalaki na mosolo mingi. Oyo okoki kotangisa ye kelasi pe kopesa ye mayekoli oyo akokaki. Akokoka kuzwa mayekoli ya malamu pe akokoka kozala moto na mokili.
And with the sincerity of this mother and dad educating this kid, and perhaps come to his graduation time like you are, see? The time when he passed through his school and had his education.
Pe nabo sembo ya mama, pe tata wana, batangisa ki mwana wana. Pe mbala mosusu akoma ki na suka ya kelasi na ye lokola bino, bumoni, tango asala ki na kelasi pe azwa ki mayekoli na ye.
No doubt it perhaps was a pride and joy of that mother and daddy's life.
Na tembete azala ki tango mosusu kosala lolendo pe sengo ya bomoi ya mama pe tata wana.
No doubt in them days he had a fine horses like you have automobiles. And a good dad and mother like you all have got that sees to each. You got good clothes and a car and just enjoy life. Just something like you have today.
Na tembete ete na mikolo wana azalaki na bapunda ya kitoko ndenge bozali na mituka. Na tata pe mama ya malamu lokola bino nyonso. Oyo azali kosala ete bozala na bilamba ya malamu pe na motuka pe bokoka. Bobele kosepela na bomoi, bobele ndenge oyo bozali na yango lelo oyo.
And the father and mother with the praying constantly that their son would not turn out just an ordinary man, that he'd be an extraordinary man. All parents want that.
Pe tata pe mama elongona bazalaki kobondela tango nyonso ete mwana na bango asuka lokola moto nyonso te. Kasi azala nde moto monene, baboti nyonso balingaka yango.
Did you hear Jesus refer to that commandment? Honor the father and mother and stop.
Boyokaki Yesu kolobela na tina na mobeko wana, memi ya tata pe mama na yo, bongo atelemaki, bomoni?
And that's the ambition of any parent, to do the best for their children to can, educate them, give them things maybe that they wasn't able to get. That's what I feel about my children.
Pe wanande posa na moboti nyonso, kosala nyonso oyo bakoki kosala pona koboko la bana na bango, kopesa bango biloko oyo bango moko bakokaki kozala na yango tango mosusu te. Ndenge ngai na miyo kaka pona bana na ngai.
I think sometime in going to school, I think send Becky and Sarah and Joseph into these high schools and things where all this go-on's at. I think I'll take them and get back into the mountain and raise them up there like the Indians live.
Na kanisa katango mususu pona kutinda bango na kelasi sikawa. Nazo kanisa natinda Becky na Sarah pe Joseph na bitelo yami bale oyo pe nyonso wana epai mabe ya ndenge nyonso ezali nakanisaka nazwa bango pe nazonga na bango kuna na kati na ngomba pe nabokola bango kuna elongo na ndenge ba indien babikaka.
But here's what it is. What's in the kid's going to come out. No matter where it is, it's going to come out.
Kasi awa nde likambo ezali. Oyo ezali kati na mwana yango ekobima libanda. Ezala ata wapi. Eko salema. Eko suka bobele ebima libanda.
If it's evil in there, it'll come out in the Indian camp. If it's good in there, it'll come out in any camp. See?
Soki mabende ezali na kati kuna ekobima na molako ya ba indien. Soki malamu nde tondi na kati ekobima na molako nyonso. Bumoni?
It's what's in the kid, the makeup of the kid. What's on the inside of you. And what you are now is what you'll probably be the rest of your life. You're on the changing spot.
Etali nde eloko oyo ezali na kati ya mwana. Ezaleli ya mwana yango. Oyo ezali na kati na yo. Pe oyo ozali sikawa ezali oyo okozala na bomoi na yo mobimba. Bokomi na esika ya mbongwana.
Do you know what? 86% of the conversions to Jesus Christ is done before 21 years old. Shows it, statistics shows it. 86% that come to Christ come before they're 21.
Bwebi nini? Tuku mwambe na motoba likolo na mokama ya kubongo la motema ipai na Yesu Kristo esale makali boso ya kukokisa mibu tuku mibale na moko. Emonisi yango, mituya emonisi yango. Tuku mwambe na motoba likolo na mokama ya baoyo bayaka ipai na Kristo. Bayaka liboso ya kukokisa mibu tuku mibale na moko.
If you pass that age, you become more molded or set in your ways. Well, it's possible, sure, they come 70, 80 years old, but it's very rare.
Yo simana yo kolekisa mibuwana, okokoma na momesano moko boye, to okofandisa bizaleli na yo. Oh, ekokiko salema ya solo, bayaka na mibu tuku sambo, tuku mwambe, kasi, esalema ka mingi mingi te, bomoni?
You make yourself when you're young. You set your ambitions to what you want to do. And what you're trying to achieve in life, you think of it.
Okomisala na tango ozali elenge. Okomiponela bamposa ya oyo lingi kosala. Pe oyo ozali komeka kokokisa kati na bomoi. Okanisaka na tina na yango.
And as you think, of course, your mind is presented into your mind by an unknown something that dominates your mind. And then when it becomes in your mind, then you speak it that you're going to do it and your ambitions drive you to it.
Pe wano kukanisa na tembete makanisi na yo, yangwe kufanda na makanisi na yo, na nzela ya eloko moko yebanite oyo ezokonza makanisi na yo. Na bongo tango ekomi na makanisi na yo, bongo nde okoloba yango, ete okosala yango. Na bongo mamposa na yo, ekomema yo na nzela yango.
So, mother and father expecting this young man to his ambitions to be great. Enough money to carry it out. And then, no doubt, prayed that this young lad would get that opportunity.
Boye, mama pe tata, bazalaki kozela komona elenge mobali oyoko. Bamposa na ye ya kokoma moto monene. Na mbongo ya kokoka, pona kokokisa yango. Na bongo, na tembete, babondelaki ete elenge mobali oyo, akoka kozwa libakuwana.
You see, they had done all they could do. He'd maybe have him fine horses and maybe he's very popular amongst the women.
Bomoni, ba salaki nyons oyo bakukai ko sala. Tango mususu azalaki na punda ya kitoko. Pe tango mususu ayebana kimingi na basi ebele.
If what would go for a man would be for a woman, vice versa. See? Because we're talking about human life, souls. Both men and women.
Pe oyo ekotala mibali, ekotala pe basi. Ngambo nyonso mibale. Bumoni, pambate, tozolo belande bomo ya moto. Milimo, mibali pe basi elongo.
And then, after all this opportunity the boy had, see, he become on easy street, we call it. On a place where he didn't have to worry about too much. His parents had money.
Na bongo sima na libaku nyonso oyo elenge mobali yango azwaki bomoni akomaki na bomo ya pete ndenge to benga kayango na esika oyo azalaki lisusu na tina ya komitungisa mingi te baboti na ye bazalaki na mbongo
he become a ruler. The Bible refers to it here as a young, rich young ruler.
Azalaki penza akomaki moyangeli. Biblia lobi yango awa ete lokole elenge ya mosolo pe moyangeli.
And we see him at a young age, maybe in his teenage, just out of school, just out of graduation, maybe a few weeks before, so he become he's a ruler. And he had all that hearts could desire.
Peto moni na bolenge tango mosusu na bonzenga na ye autaki kosilisa kelasi. Autaki kozwa diplome tango mosusu mwa baposo liboso na yango to eloko moko bongo akomaki azalaki moyangeli. Pe azalaki na nyonso oyo mitema ekokaki kolula.
And the boy wasn't no modern Ricky. He's a fine kid. I believe when Luke wrote about it, or Mark, I believe it was, Jesus looked at him and sighed because he loved him.
Pe mwana mobali yango azalaki lokola riki moko ya mikolo yote. Azalaki mwana malamu. Nabanzi tango Luka akomaki yango to Malako. Nabanzi ezalaki ye. Yesu atalaki ye pe ayokaki malamu pamba te alingaki ye. Bomoni?
There's something about the kid. There's a nice personality hook with this kid.
Mwana yango azalaki ne loko moko boye. Mwana oyo azalaki na ezalela moko ya bomoto malamu.
Where did he come from? I have a nice family who taught him the commandments of God and seen that he kept them. And he did it from his youth up.
Autaki wapi na libota moko ya malamu oyo eteyaki ye mibeko na Nzambe pe basalaki ete atosa yango. Pe asalaki yango. Kubanda bolenge na ye.
And the boy had an ambition. He wanted eternal life. He said, good master, what could I do to inherit eternal life?
Pe mwana mobali yango azalaki na posa moko boye. Azalaki na posa ya bomoi na seko. Alobaki, motei malamu, na kokiko sala nini pona zua bomoi na seko?
See, with all you got in the world, yet the soul on the inside of you tells you there's something that you need. That you haven't got just by wealth, or it always had to be wealth. It could be pop or some pretty girl. She's got her beauty that she can think of.
Bomoni na nyonso oyo ezali na yango na mokilioyo, ata bongo molimo oyo ezali na kati na yo, ekoyebisa yo ete ezali na eloko moko boye oyo yo osengeli na yango. Oyo ezali na yango te, na nzela na mosolo, to ekoki nango kozala tango nyonso mosolo te. Ekoki kozala koyebana elenge mwasi moko boye ya kitoko azali na kitoko na ye oyo akoki kokanisa yango nde.
Maybe she's very popular in school. Maybe the boy can get any girl he wants. He feels that he's kind of secured.
Tango mosusu ayebani mingi na etelo. Tango mosusu mwana mobali yango akokaki kozwa mwana mwasi nyonso oyo alingi. Azomi yo kaete azali na kimia.
That's not security. It'll fade just like the flower in the field. See, it'll go. Won't be long. Just a few turns of sun, that's gone. Then you've got a soul that has to live eternally.
Wane zali kozala na kimiate. Eko silanga la lokola fololo na ilanga. Bomoni, eko leka, eko umelate. Kaka sima na mwa ba mwa eko leka. Ele kinango. Na sima ozali na molimo oyo esengeli kubika seko.
And this young kid must have had a nice personality because he presented himself to the Lord Jesus knowing he bowed upon his knee. He said, good master, what could I do to have eternal life?
Pe lenge yango akokaki kozala penza na ezalela ya bomoto ya malamu. Pamba te ayaki ye moko epai na nkolo Yesu komona ete afukamaki na mabolongo. Alobaki, motei malamu, nakoki kosala nini po nazwa bomoi na seko?
He said, why do you call me good? Said, when you know there's only one good and that's God. See, what the young man expressed in this, that he was God.
Alubaki, pona nini obengi ngai malamu? Alubaki, natango oyo yebiete bubele moko nde azali malamu. Pe ezali nde Nzambe. Bomoni, elenge mobali wana alingaki koloba nde nini? Ete ye azalaki nde Nzambe. Bomoni?
He said, you know what's the commandments? Keep them. He said, So he said, what commandments, Master? He said, the commandments of honor the father and mother and so forth. He said, this I've done from youth up. See, I've did this.
Alubaki, oyebi mibeko, batela yango. Alubaki bongo, alubaki. Motei, mibeko nini? Alubaki. Mibeko yo, kukumi satata pe mama na yo, pe bongo na bongo. Alubaki, oyo wana na sala yango, banda bulenge langai. Pomoni, na sala yango.
He said, yet you're lacking one thing. Go sell what you have and distribute to the poor and follow me.
Alubaki, kasi ozangi eloko moko. Kende teka oyo zalina yango, pe kabola yango na babola, pe landa ngai.
What an opportunity. That could have been Peter, James, or John, one of them.
Oyo nde libaku malamu penza, ekokaki kozala Petelo, Yakobo, to Yohane, moko na bango.
See, the kid had been trained and brought up right and been presented to Christ to use him and all the potential that he had in him to use, probably educated, young, rich, influence, where he could have presented the gospel and yet turned it down. What a rational thing that was for that young boy. See?
Bumoni mwana yango abokolamaki pe ateyamaki malamu pe ayaki liboso na Kristo mpo asalela ye na makoki nyonso oyo azalaki na yango na kati na ye ya kosala na tembete atanga malamu elenge mukulaka na makoki epai oyo akokaki koteya sango malamu kasi aboyaki yango oyo bozoba penza mpo na elenge mobali wana bumoni.
Follow me. Now see, he had to follow someone. Now he had to either follow the influence of the people he's associated with, the influence of some young lady, some influence of a gang of boys that he was associated with, his colleagues in school, or follow Jesus Christ.
Landangai. Sikawa bumoni esengelaki alanda moto moko boye. Sikawa esengelaki na ye to kolanda. Mubendano ya bato oyo asangana kina bango, mubendano ya mwa elenge mwa simoko, mwa mubendano ya lipinga, ya bilenge mibali oyo asangana kina bango, balingana ye ya kelasi toko landa Yesu Kristo.
Now all of his goodness, yet he knew he didn't have eternal life. Kids, that's what you got to think about.
Na bolamu na ye nyonso wana kasi ayebaki azalina bomoi na sekote. Bana wanande loko oyo bosengeli kukanisa na tina na yango. Bumoni?
Now look at the boy tonight. What he could have been and what he is. What he is tonight, he's somewhere. He is a man. He's somewhere. He's waiting a judgment.
Sika, botale lenge mobali yango na mpokwa oyo. Oyo ye akokaki kozala, pe oyo ye azali. Oyo ye azali na mpokwa oyo. Azali ne sika moko boye. Azalaki moto. Azali na sika moko boy. Azali kozela kosambisama.
He's waiting to face the judgment of that day, turning down the same opportunities presented to you kids, almost under the same circumstance.
Azali kozela kukutana na kosambisama na mokolo wana. Koboya libaku malamu moko oyo etiami liboso na bino bana. Pene pene na lolenge ndenge moko.
Fine kids, good personality, fine fathers and mothers, what you have, don't even have to work unless you want to. See? But there's something else that goes with that. And something goes with that.
Bana ya malamu, ezalela ya bomoto malamu, batata pe ba mama malamu, ba oyo bozali na bango. Tina kutu ya kosala mosala ezalite, longola bobele soko bokolinga. Bomoni? Kasi ezaline eloko moko mususu oyo etambola kelongona yango. Ezaline eloko moko oyo etambola kelongona yango.
That word tonight never dies. It's still a challenge to every young man, every young woman. Follow me.
Liloba wana na pokwa oyo ekufi atamo kete. Ezali mondenge pona elenge mobali moko moko. Elenge mwasi moko moko. Landa ngai.
See, words don't die. Whenever you speak anything, just remember, whether it's in your car in the secret, whether it's in the pulpit, whether it's down the street corner with your boyfriend or girlfriend, wherever it is, it never dies. It's got to live forever.
Bomoni maloba ikufa kate. Natango nyonso zoloba likambo ata nini kobosa na te ezala ata na kobombana kati ya motuka na yo, ezala ata na etumbelo, ezala ata kuna na coin ya balabala elongo na moninga na yo ya mobali to moninga na yo ya mwasi, ezala ata wapi ekufi ata mokete. Ezali esengeli kozala na bomoi libela.
I seen that girl the other night in the vision. A young, pretty girl, a Hollywood actress, and I seen her dying, reaching, trying to get to help, and she died in a heart attack. Miss Monroe.
Tango na mona kilenge mwasi yongai na emononeli na poko mususuana, elenge mwasi moko kitoko, musani ya Hollywood, pe na mona kie azobunda na liwa, kuluka kusimba, kuluka azwa lisungi. Akufaki na mpasi ya motema, Mademoiselle Monroe.
And then that's been 2 years ago, and I seen her dying. And 2 days later, she did die.
Peboye esalema kiele ki mibu mibale. Namona ke kobundaka na liwa. Nasima mikolo mibale, akufaki.
And then the other night, I heard that girl's voice. How? The kids have been telling me, Daddy, you go down that river, no return all the time. Said they got a play like that on tonight. They told me a certain night it would be on a week or two ahead of time.
Bongo na poko mususu wana na yoka ki mongongo na mwana mwasi yango. Ndenge nini? Bana bazalaki koyebisangai papa tango nyonso okendaka na rivière sans retour. Balobaki bazali na lisano moko ya lolenge wana na pokwa bayebisaki ngai. Bakolakisa yango na pokwa moko. Poso moko tumi baleli boso na yango.
And I thought, well, I want to see that because I've been down that river two or three times, about five times, I think. But I went to see it, and Miss Marilyn Monroe acted that out.
Na kanisa ki, na lingina tala yango, po na kenda kuna na ibale wana, mbalami bale to misatu, na kanisi pene pene mbalami tano, na lingaki na tala yango. Pe Mademoiselle Marilyn Monroe, azali musani na yango.
Well, that was the girl I saw in the vision. And there she was in picture, and the actions, the very act that she made on the River of No Return, when she took that picture perhaps 15 years ago, it was an old picture, maybe 20 years ago.
Ezala kinde lenge mwasi oyo na mona kine mono ne liwo yango. Pe ye wana na foto. Pe na bikela wana. Bobele bikela oyo asala ki na film Rivière sans retour. Tango akanga ki foto wana, eleki tango mosusu mibu zomi na mitano. Ezala ki foto ya kala, mbala mosusu eleki mibu tuku mibale.
And she's been dead 2 years and there she is again alive. Every action and every word. See? It's still so caught in magnetic tape until it's alive again.
Pe akufa eleki mibu mibale. Pe tala ye wana lisusu na bomoi, bikela nyonso na maloba nyonso. Bomoni, ezali na eno penza kati na band kaseti ya bilili, na lolenge ete eko zonga na bomoi lisusu.
Not only that, but everything that we say is alive. Every word that we speak cannot die.
Kaka oyo wana te, kasi nyonso oyo tolobaka ezali na bomoi. Maloba nyonso oyo tolobaka eko kiko kufa te.
Coming through the room is words now, forms of people. Television picks it up. You can speak right here and they hear you around the world. That same second, even before you can hear it in this room, it goes around the world. By electronic.
Sika maloba pe bililingi ya bato, ezo leka leka na kati ya ndako oyo. Television de kangaka yango. Oko kikolo babo bele awa, pe ba yoki yo na mokili mobimba, se na ngonga yango. Liboso kutu ba yoka yango na kati ya ndako oyo. Ikutambula mukili mubimba na nzela ya electronic.
And God's great screen picks that up. And every move and every act that you make, you've got to meet it at the judgment. See?
Pe tando monene na nzambe ekokamata yango. koningana nyonso pe bikela nyonso oyo osalaka osengeli kokutana na yango na esambiselo bomoni.
So young fella, it's a good thing to stop, think about these things, see, because you're going to need it again.
Bongo elenge mobali ezali malamu ete otelema okanisa na tina na makambo oyo bomoni po okukutana na yango lisusu bomoni.
Let's trace this young man, the opportunity he had, and put yourself in his place. And a girl the same as this, Becky, Marilyn. Just the same as you stand in his place and you can hear that voice which is still alive.
Tolandela naino elenge mobali oyo, libaku oyo azwaki, pe bomitia nesika na ye. Pe mwana mwasi moko, kaka ndenge moko lokola Becky pe Marilyn bazali. Kaka ndenge moko lokola ete yonde uzwami nesika na ye. Pe okokaki koyoka mungongo wana ndenge zainano na bomoi.
It's still alive. It's still moving. Science says in 20 years from now they pick up his literal voice that he spoke 2,000 years ago. It's still alive.
Ezali naino na bomoi. Ezali naino kotambola tambola. Science ezoloba na mibu tuku mibale kobanda sikawa. Bakokanga mungongo na ye oyo alobaki na yango. Eleki mibu koto mibale. Ezali naino na bomoi.
Like a pebble dropped in the ocean. The wave never ceases. It goes to the shore thousands of miles and turns back.
Lokola libanga soke kwei na mbu, mbonge yango esilakate. Ekendeke na libongo na ba kilometre koto na koto pe ezonga kalisusu.
When a voice is once spoken to the air like that, it never dies. There ain't nothing you say to judgment, it's right there.
Tango mongongo elobami na mopepe ndenge wana ekufa kasoko mokete. Eloko moko ya koloba na esambiselo ezalite, ezali kuna.
There will be the voice of Jesus Christ bidding that young man, follow me. And him turning away on the screen, sorrowful because he had great possession. See?
Mungongo na Yesu Kristo ekobanda kubenga benga elenge mobali wana kuna. Landangai, peye na etando wana, akuboyaka na mawanyonso. Kwa zalaki na bozwi mingi, bumoni?
We might not be, it always has to be money. It can be other things. See, anything we hold dear, then we do that call. See, it becomes like a money to us. It becomes something that corrupts us.
Mbala mususu, tokoki atate, ekoki kozala tango nyonso mbongo te. Ekoki kozala biloko mususu, bumoni? Eloko nyonso, oyo topesa kayango motu ya mingi kole kambela wana, bumoni? Ekomi lokola mbongo pona biso. Ekomi eloko moko oyo. Ekobebisa biso.
Now, let's follow him a little bit. What happens when he turns away? He didn't listen to that voice of Christ. He went with his friends.
Sikawa to landa ye mwa moke. Nikambo nini esalemaki na tango ye aboyaki. Ayokelaki mongongo ya Kristo wanate. Alandaki baninga na ye.
Which, you kids, you're all fine kids, and you're bound to have friends. But watch what kind of friend you have. If that friend's following Christ, go with that friend. Follow Christ too. But if it don't do it.
Elingi koloba bino bana, bino nyonso bozali bana malamu. Pe sengeli bozala na baninga. Kasi boke baka na lolenge ya baninga oyo bozali na bango. So ki moninga wana azali kolanda Kristo, kende elongo na moninga wana. Landa Kristo pe, kasi soki bongote, kosala yangote.
Let's look at him. We find out he perhaps kept his friends. He became a great ruler. He was a ruler then.
Totala ye na inu. Tomoni ete mbala mususu akangamaki na baninga na ye. Akomaki moyangeli monene. Na yango akomaki moyangeli.
Later we find him so prosperous until he had to build extra barns to put his stuff in. And then he said to himself after he got old and the cares of young life and things has passed, all he done maybe was entertain.
Na sima tomonye akomi na bokula kapenza kino ete esengela kia tonga bibombelo mosusu pona kobomba biloko na ye. Na bongo amilo belaki sima na ye kokoma mokolo wana mitungisi ya bomoi ya bolenge na biloko yango esili koleka. Nyonso azalaki kosala tango mosusu ezalaki bobele kosakana.
When an old man or an old woman like me My wife, your mothers and dad, there isn't hardly anything that they can think of.
Tango mubange mobali to mwasi lokola ngai, mwasi na ngai, ba mama pe ba tata na bino, bazalaka lisusu na makambo mingi ya kokanisa te.
They can't don't want to get out and run up and down the streets, you know, as young fellows would and young women. Dates and who's going to be your wife or your husband. Or see, they don't have that in their mind. They got children that are interested. That's going to be you all tomorrow, if there is a tomorrow.
Bako kite, bako linga kobima pe, pe kokende kotelengana na balabala te. Boyebi, ndenge ndenge bilenge mibali pe bilenge basi, bako linga kosala. Bakuta ni pe nani akozala mwasi na yoto mobali na yoto pomoni bazalaka na yango na makanisi na bango te. Bango bazali na bana bamipesa kande na bango ekozala bongo pona bino nyonso lobi soki lobi moko ezali pomoni.
And see the fellow then with maybe he never even got married, and however he was a great ruler. And he set up on, and as is in Jerusalem yet today, they eat on the housetop this time of day when it's cool, out in the evening.
Pe, bomoni mwana mobali wana, bongo tango mosusu elongona, tango mosusu atikala kubalate. Pe atabongo azalaki moyange limonene. Pe afanda kili kolona, pe ndenge ezalaka na Yerusalemu ata leloyo, baliaka na samba yandaku, nangonga ya boye, natango ekomaka mwa pio na pokwa.
And we find another character pictured with him, a beggar.
Pe tomoni elilingi ya moto mosusu elongona ye, musengi moko.
And the man from being raised to honor the neighbor and do unto others as have others to do unto you. See, by rejecting that call of Christ, finally it looked like a boy had been raised in a home like that, that would never got away from him, but it did. It did.
Pe mobali yango utana kokolisama na limeme ya bazalani, pe kosalela bato mosusu ndenge oyo bango basengeli kosalela yo. Bomoni, na kuboyaka mbela ya Kristo wana, suka, emonanaki lokola mwana mobali oyo abokolamaki na ndako ya ndenge wana. Akukaki kotangwa na yango te, kasi esalemaki bongo.
And there laid a man at the gate by the name of Lazarus, begging for food. And vainly he would have eat the crumbs that he swept off, not even to the beggar, but to the dogs. And was full of sores.
Pe tala mobali yango alalaki na ekuke monene, na kombo ya Lazaro. Azo sengaka ye bilei, kasi eloko te. Azalaki kolia mitika oyo bazalaki kubwakela, ata na mosengi wana te, kasi na bambua. Penzoto na emu bimba, itondaki na bampota.
But the man had been so polished in society then, he had no more feelings, he become numb, because he had rejected that offer of Christ.
Kasi mobali yango, azalaki na lokumu mingi na mboka, boye, azalaki lisusu koyoka mawate. Akoma ki motema makasi po, aboya ki mbela na Kristo.
And maybe one evening this time making his toast with fine wines and lovely women's jeweled around him and things like that with all his hearts could desire and toasting a beggar laying at the gate.
Pe tango mosusu na pokwa moko boye mbala oyo, azalaki komela vino ya kitoko na basi ya kitoko, balati mayaka bazingi ye pe makambo ya ndenge wana. Na nyonso oyo motema na ye ekokaki kolinga. Pe komelaka vino. Musengi moko alalaki nekuke.
And before daylight dawned the next morning, he was in hell screaming for that Lazarus to come put water on his tongue. The change of the scene.
Pe liboso tongo etana, na tongo yolandaki, azwamaki na lifelo. Azoganga ete, Lazare wana aya kotiela ye mai na lulemo. Makambo ebongwani.
And you notice, when he said, Father Abraham, now he still remembered that Abraham was the father of the Jews.
Pe botala malamu, tangwa lubaki. Tata Abraham, boye atikalaki kobosa na tete Abraham azali tata ya Bayuda.
He said, Father Abraham, send that beggar, Lazarus, down here with a little water on his fingers to put on my lips. These flames are tormenting.
Alubaki, Tata Abraham, tinda musengi wana la salo na muamai na misapi na ye. Po atangisa yango na bibebu na ngai. Moto oyo ezo nyoko la ngai.
And he said, and Abraham said, "It's I can't do that," in so many words. And besides all this, you see, you had your opportunity in life.
Pe alubaki, pe Abraham alubaki, ezali na kogi kosala yango te na maloba mosusu. Pe lisusu omoni yo ozwaki oyo ya yo libaku na bomoi.
When did he have it? When Jesus said, "Follow me," but he turned it down.
Azwaki yango tango nini? Tango Yesu alubaki, landa ngai, kasi aboyaki yango.
He went the way that he could make money, and that's all right, nothing wrong with making money. But follow Jesus while you're doing it. See, and he went the other way with the crowd.
Alandaki nzela oyo ya kokaki kosala mbongo. Peza ina yango malamu, ezali mabete kosala mbongo. Kasi landa Yesu tango ozali kosala yango. Umoni? Kasi ye alandaki nzela mosusu. Elongo na bato yango.
And you find out, he said, Abraham said, and besides all this, there's a gulf fixed between you and he that no man has ever crossed over and never will. Them that are there cannot come here, and these here cannot go there. It's been fixed. No man has crossed or will cross.
Pe tomoniete alobaki, pe Abraham alobaki, pe atato ti nyonso oyo pembeni, libulu monene ezali kati na yo na ye. Oyo moto moko atikala kokatisa te, pe akokatisa kate. Ba oyo bazali kuna bakoki koyawa te, pe ba oyo boye bakoki kokende kuna te. Esale mabongo, moto akatisa te, pe akokatisa te.
Now listen, he wants to be an evangelist then. The call that Jesus had given him to follow him had and to be a soul winner as a young man returned to him again.
Boye boyokaye, alingi kokoma mopalanganisi na sango malamu na ngonga wana. Mbela o Yesu ayebisaki ye ya kolanda ye, pe ya kozala molongi ya milimo. Lokola elenge mobali, izongelaki ye lisusu.
He remembered it, that he had five brothers. And back on earth, and he didn't want them in that place.
Akanisa ki angoli susu, ete azalaki na bandeko mibali mitano, oyo atika ki na mokili. Pe alinga ki ete bakoma na esika wanate.
He said, send Lazarus then back to tell my brothers not to come this way. In other words, accept the call of follow me. But he said, they won't do it.
Alobaki. Boye tinda lasalo azonga koyebisa bandeko na ngai po baya nzela oyo te. Na elobeli mosusu, bandima mbela wana, landa ngai. Bumoni, kasi alobaki, bango bakosala yango te.
He said, yes, if one would raise from the dead, like Lazarus, and go back and tell him, you see, it shows that after we die, you're still conscious. He remembered.
Alobaki, iyo, ata soki moto asekwi na bakufi, lokola Lazaro, pe azongi po na koyebisa bango. Bomoni, etalisi ete sima na biso kokufa, tokobaka koyeba makambo. Ami kanise laki.
Abraham said, son, remember in your days. See? You still remember, you don't lose your memory. You remember.
Abraham alobaki, mwana, mi kanisela na mikolo ya bomoi na yo. Bomoni? Okokoba kukanisa lisusu. Okubungisa makanisi na yote. Okozala kukanisa lisusu.
And the memories that man could have and still in the same place. Remember, the opportunity he had of hearing Jesus say, follow me. But he followed the wrong person, the wrong crowd. He got in the wrong crowd and went to the wrong place. End up in the wrong eternity. Be annihilated at that day from God forever.
Pe makanisi oyo moto wana akokaki kozala na yango, ata azalaki bobele na esika moko, amikanisela kili baku oyo azwaka ya koyoka Yesu koloba, landa ngai. Kasi alandaki moto mabe, lisanga ya batumabe. Akota kina lisanga ya batumabe. Pe akende kine sika ya mabe. Asuka kina seko ya mabe. Ya kukabwana na nzambe libela na mukolo wana.
Jesus also said a great striking word. Though one raised from the dead and go back, yet they would not be persuaded because they've got Moses and the law. And if they won't hear that, then they won't hear, though one would be raised from the dead, they will not be persuaded.
Yesu pe alobaki liloba moko ya makasi. Ata soko moto asekwi na bakufi pe azongi, ata bongo bakondimisa mate. Po, bazali na mobeko na Mose. Pe soki baboyi koyoka yango, boye bakoyoka te ata soko moko asekwi na bakufi, bakondimisa mate.
Why do the law speak something like that? Yes. Do to others as you'd have them do unto you, and he had lived under the law. But he let the beggar die at the gate. See?
Pona nini? Pona nini? Mobeko elobaki likambo moko ya ndenge wana? Iyo. Salela bato mosusu ndenge olinga kaete basalela yo. Peye abikaki na se ya mobeko. Kasi atikaki mosengi ya kufa na ekuke wana. Bomoni?
He had lived under the commandments of God and yet failed to see that great eternal life.
Azalaki na abikaki na se ya mibeko na nzambe, kasi nzoka nde azangaki komona bomoi na seko ya monene wana ete.
Kids, you each one seem like mine. You each one seem like it's my sons and daughters in one way you are. Spiritually speaking. That's right.
Bana, moko na moko, na bino, bozali lokola bana na ngai. Bino moko na moko, bozali lokola bana na ngai ya mibali pe ya basi. Na lolenge moko boye, bozali yango, bumoni? Na lobeli ya molimo, ya solo.
The Lord God has put your souls into my care. Because you come listen to me, you believe me. And in one sense, the words, you are my sons and daughters. That's right.
Kolo nzambe asili kochia mukumba ya milimo na bino na maboko na ngai. Po boyei koyoka ngai. Bundimi ngai, bumoni? Pe na lobeli moko boye, bozali bana na ngai ya mibali pe ya basi. Ya solo.
Always remember, keeping the commandments of God is a great thing. Being raised in a good home is a heritage from God.
Bomi kaniselaka tango nyonso. Kutosa mibeko ya nzambe ezali loko moko ya munene. Kuboko la manandako ya malamu ezali libula kuuta na nzambe.
And to be fine kids with personalities as you have, good. Wonderful to have an education. It's wonderful to even live in this free land. We got many things to be thankful for.
Pe kozala bana malamu na bizaleli ya bomoto lokola bino ezali malamu. Koyekola ezali esengo mingi. Kubika na ekolo ya bonsomi oyo ezali esengo mingi. Tozali na makambo ebele ya kozongisa matondi pona yango.
But there's one thing that you just don't inherit. You've got to accept it. That's eternal life. And you only do that by following Jesus, by a born-again experience. Don't neglect that.
Kasi ezali na eloko moko oyo basangolaka te. Bosengeli koyamba yango. Ezali nde bomoi na seko. Pe bokosala yango bobele na kolandaka Yesu. Na nzela na ebikeli ya mbotama ya sika. Botala yango pamba te.
A little story one time I heard of a man who was all he was poor and he always wanted to, it's a little fairy story like, it always stuck with me though.
Mwali solo moko na yoka ki na eleko moko boye ya mobali moko oyo azalaki azalaki mobola. Pe alingaki tango nyoso ko ezali lokola mwali sapo moko boye. Ata bongo na bosa na kayango te.
And one day he picked a flower and the flower was magic. And the flower answered to him and said, you've been poor all your life? He said, now ask what you will, and it'll be given to you.
Mokolo moko alokotaki fololo moko. Pe fololo yango ezalaki ya maji. Pe fololo yango eyanolaki ye. elobaki otikala kozala mobola bomoi na yo mobimba. Alobaki sika wa senga nyonso olingi pe ekopesa mela yo.
He said that yonder's mountain would open up and I could go therein and find the gold in the mountain.
Alobaki ngomba oyo kuna efungwama na kota na kati kuna pe na kuta wolo na kati na ngomba yango.
Well, he said, you will have to take me with you wherever you go. See? You'll have to take me with you. So, wherever I am, then you can ask what you will.
Eh, alobaki, eko sengela ome mangai bipai nyonso kokende. Omoni? Eko sengela ome makangai. Boye bisika nyonso oyo na kozala. Boye okokiko senga nyonso lingi.
He walked to the mountain. And the mountain opened up and he went in the shells as full of gold and diamonds as a little fairy story goes.
Akendeki na ngomba yango efungwamaki pe akoti na kati. Bitalaka etondaki na wolo pe diama, ndenge lisapo yango elobi.
He laid the flower down on a table or a rock and he ran and grabbed a great big gem. And he said, I must go show this to my friends. And now I'm a rich man. I have everything now. I'm a show this.
Achaki fololo yango likolona mesa to na libanga. Akendeki mbangu kolokota libanga moko monene ya talo pe alobaki. Isengeli na kende kolakisa yango epai na baninga na ngai. Sikawa na komi moto na mosolo. Nazwi nyonso sikawa. Isengeli na lakisa oyo.
And so the flower spoke and said, you have forgot the main thing. So he runs back and picks up, said, well, maybe I'll get a piece of gold, I'll get a piece of silver. And so he said, I'll hurry out to tell the people how rich I am, what all I've got.
Na bongo fololo yango elubaki, kasi elubaki, obosani eloko ya motuya. Boye azonga kimbangu pe alokoti yango alobaki tangu mosusu nakozwa eteni ya wolo nakozwa eteni ya palata nabongo alobaki nakobimanoki koyebisa bato ndenge nakomi na mosolo pe nyonso oyo nasili kozwa.
And he got to the door and the flower said, but you forgot the main thing. So he runs back again.
Akoma kine kuke pe fololo elobaki. Kasi obosani eloko ya motuya. Bongo azongi lisusu mbangu.
He said, in here we find all kinds of materials. So he picked up a stone. He said, I'll go take this stone and show the people what kind of a stone this mountain's made out of so I can find my way back to it. See?
Alobaki, tozali na biloko ya ndenge na ndenge na kachawa. Boye, alokota ki libanga moko, alobaki. Nako kende, nako zwa libanga oyo pe, nako lakisabato lulenge ya mabanga oyo, ngomba oyo, ezubimisa. Bongo nako lukanzela yako zongela yango. Bumoni?
And he started out the door and the flower said, for the it's final time, you have forgot the main thing. Oh, he said, oh, shut up. See, he didn't want to hear it anymore. Forgot the main thing. And he ran out the door. And when he did, the door closed behind him with the flower on the inside. The main thing was the flower. See? The main thing was the flower.
Pe abandi ko bimane kuke yango pe folole lobi mpona mbala na yango ya suka. Obosani eloko ya motuya. Oh, alobaki. Oh, kanga monoko. Bomoni? Alingaki lisusu koyoka yango te. Obosani eloko ya motuya. Pe abimaki libanda na ekuke, pe tango asali bongo ekuke ekangamaki na sima na ye. Na fololo yango kuna na kati. Eloko ya motuya ezalaki nde fololo. Bomoni? Eloko ya motuya ezalaki nde fololo.
Years ago, as a kid as you all are, here cattle ranch above here, above Phoenix, I was reading a piece of prospect, a paper about a prospector. Then there was no roads through here, then just little sand paths. They still do a lot of prospecting in here, you know.
Eleki mibu tango nazalaki mwana ndenge bino nyonso bozali awa na lupango ya ngombe likolo awa koleka Phoenix. Nazalaki kotanga lisolo moko etali koluka mabanga ya motuya. Journal moko na tina ya moluki mabanga ya motuya. Na tango wana nzela ezalaki na ino awa te. Bubele banzela mike ya zelo. Baluka kakaka mabanga ya motuya awa boyi. Boyebi.
But this prospector had come in and he found a lot of money. And he struck a lot of gold. And on his road in, he stayed in a cabin he'd found. And he had a dog with him. And the dog he tied up on the outside.
Kasi moluki mabanga ya motuya oyo ayaki wana pe azwaki mbongo mingi. Pe atimolaki ebele ya wolo. Pe na nzela na ye ya kozonga avandaki na mwandako moko oyo amonaki. Azalaki na mbwa na ye pe akangaki mbwa yango singa na libanda. Pe...
That night, had been an outlaw felony to get this gold. He picked it up from the old Spanish mines. And he was coming in with it. And the dog started barking. And the man didn't want to be bothered by that dog. He said, shut up!
Na butu wana, bandi moko azalaki kolanda ye. Po aboto la wolo yango. Autaki kotimo la yango na mabulu ya kala ya ba Espanyol. Pe... Azalaki koyana yango. Bongo mbwa ebandaki koganga. Kasi mobali yango alingaki kotungisa mana mbwa te. Alobaki. Kanga monoko.
He said, tomorrow I'll take this into to the city and tomorrow's the story was this and I'll have it weighed up and I'll be a rich man and I'll buy great cars and I'll have all kinds of women and big parties and I'll be a rich man. Because I've already struck the claim, I've got the gold here, much of it.
Alubaki, lobi na kumema yango na ingumba, pe na ko litea lisolo yango ezalaki oyo. Na koluka koyeba motuya na yango, pe na kukoma na mosolo, pe na kusumba mituka minene, na kuzwa basi ya ndenge nyonso, pe na kusala pafeti minene. Na kukoma moto na mosolo, pe na sili kubombola mabele yango. Nazalina wolo awa ebele koleka.
And said, ah, and while he was trying to go to sleep, the dog kept barking because the dog seen the outlaw coming up, slipping up, waiting for the prospector to go to sleep.
Pe alobaki nako, pe wana zalaki komeka kozwa pongi, mbwa ezalaki bobele koganga ganga. Po mbwa yango emonaki bandi yango kubelema. Azokotaka na mayele. Kozelaka ete moluki mabanga ya motuya yango azwa pongi.
He raised up again and screamed at the dog again. He said, shut up! And the poor dog whined and tried to warn his master. The danger was lurking.
Atelemaki lisusu pe, agangelaki mbwa yango lisusu alubaki. Kanga monoko! Mbwa yango ebelelaki pe elukaki kokebisa nkolo na ye ete. Likama ezalaki kopusa na moke moke.
And when he... The next time when the dog started barking, the prospector had a shotgun. He didn't want to be bothered, so he just raised up and shot the dog. And the prospector was killed that night by the outlaw.
Petangwe, nambala ya sima, tango mbwa ebandaki koganga, muluki mabanga ya motuya azalaki na bondoki. Alingaki atungisa mate, boye atelemaki pe abetaki mbwa masasi. Pe muluki mabanga ya motuya yango, babomaki ye na bandi yango na butu wana.
All these fancy dreams done him no good. Why? He stilled the voice that was warning him.
Bandoto kitoko na ye nyonso oyo azwaki esalaki ata bolamu moko te. Pona nini? Akangisaki mongongo oyo ezalaki kokebisa ye.
There's nobody can try to do anything. You kids would never be able to do anything wrong after being raised the way you are unless you feel something tell you not to do it. I don't. Never steal that voice that's warning you.
Moto moko te akoki koluka kosala eloko moko boye bino bana, bokoki kosala mabe moko te, sima na bino kobokola malolenge oyo bobokolami. Lobabo belete boyoka eloko moko kopekisa bino kosala yango. sika wabomeka kokangisa mongongo wana oyo ezokebisa bino te.
And always remember, except that voice, it said, follow me. And you'll always come out right. I believe you will. I got confidence in you.
Pe bomi kanisela katango nyonso. Bo yamba mongongo wana oyo elobaki landangai. Pe bokusuka katango nyonso malamu. Nandimiete bokusala yango. Na cheli bino motema.
But just always remember, at Jesus, that voice is alive in the earth tonight. Just the same as every voice, every word we spoke is still alive. When that voice goes out on that ether wave of the air, see, you got a transmitter here that sends it out. You are the transmitter that sends it out. Now it takes a station to pick it up.
Kasi bomi kanisela katango nyonso ete Yesu, mungongo wana ezali na bomoi, na mokili, na mpokwa oyo. Bubele ndenge moko, lokola mingongo nyonso pe maloba nyonso oyo, toloba ezali se na bomoi, tango mongongo wana ekei na mbonge ya mopepe. Ba, bomoni, bozali na etindeli moko awa oyo etindaka yango libanda. Yo ozali etindeli oyo etindaka yango libanda. Sika ezweli esengeli ezala po eyamba yango.
And Jesus was a transmitter of God's word, for he was the triunity of God manifested in one man. He was complete God and complete man.
Pe Yesu azalaki etindeli ya liloba na Nzambe, po azalaki bosato na bomoko ya Nzambe oyo etalisamaki kati na moto moko. Azalaki mobimba Nzambe pe mobimba moto.
And the Trinity of God, the Trinity of the attributes of God as being Father, Son, and Holy Spirit was represented in that one man, Jesus Christ. So there he was, the Word.
Pe bosato ya Nzambe, bosato ya bizalela ya Nzambe, lokola tata mwana pe molimo mosantu, etalisamaki kati na moto moko wana, Yesu Kristo. Boye wana azalaki liloba.
And he was the transmitter that said, he that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life. See? Verily I say unto you, he that heareth my words and believeth on him that sent me hath eternal life.
Pe ye azali etindeli oyo alobaki. Moto oyo akoyoka maloba na ngai. Pe akondima ye oyo atindi ngai azali na bomoi na seko. Umoni? Solo na lobi na bino ye oyo akoyoka maloba na ngai. Pe akondima ye oyo atindi ngai azali na bomoi na seko.
Now that words went out from a transmitter. He said one day, verily I say unto you, if you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you have said will come to pass, you can have what you said.
Sika waliloba wana ebimaki uta na etindeli. Alobaki mokolomoko, solo na lobi na bino, soki olobi na ngomba oyo longwa wana, pe otitembe na motema te, kasi ondimiete likambo oyo olobi ekokokisama, okokikozwa oyo lobi.
Now, if you can just be the station to pick that up by some control inside of you by faith, it'll move you right into the cycle of God to the new birth and be born again.
Sikawa soki okokikoza landako ya radio oyo ekoyamba yango, uta na bokengi moko boye na kati na yo, na kondima ekokotisa yo penza na busanda na Nzambe. Na mbotama ya sika pe okubotama mbala ya mibale.
Then you'll always be in contact to hear that voice. They'll always warn you when danger's along, when things are wrong, going wrong, it'll always be a warning to you.
Boyo kozala tango nyonso na boyokani ya koyoka mungongo wana oyo ikukebisa yo tango nyonso oyo likama ezali koya. Tango makambo ezali malamu te, ezali kotambola malamu te. Yangwe kozala tango nyonso kukebisa yo.
And then, instead of someday being like that rich young boy that we're speaking of, be a man like Apostle Peter, Paul, or somebody that won souls for Jesus Christ. You do that, kids. Can we pray?
Nasima, na esika ete mokolo moko oko malokola elenge moto na mosolo wana oyo tozolobela, zalande mobali lokola Toma Petelo, Paulo, to moto oyo alonga ki milimo mpona Yesu Kristo. Bana, busala yango. To yiko bondela.
Lord Jesus, youth, men and women for tomorrow, if there is a tomorrow, we must train them, Lord. We feel that burden to train them, like there will be a tomorrow. If there is not, then today is the day.
Kolo Yesu, bilenge, mibali pe basi ya lobi, soki lobi moko ezali. Tusengeli kola kisabango nkolo. Toko yoka mukumba wana, ya kola kisabango lokola ete lobi moko ekozala. Soki ekozala te, boye lelonde mokolo yango.
And then Father, we know that no one is accepted in your sight. No flesh can glory. No education, although as good as these things may be, no good works, no religious institution, no psychology, no nothing can confirm God but the Holy Spirit.
Pelisusu tata, to yebiete, moto mokote andimami na miso na yo, moto te akokiko zwankembo, boyeko limokote atako makambo yango ezali malamu. Misala malamu mokote, etelo ya kosambela mokote, psikoloji mokote, eloko mokote koki kotato la nzambe bubele molimo mosantu.
He is the instrument, God himself, in the form of eternal life, that can come to us as an individual. We are thankful for this.
Ye azali esalelo, nzambe ye moko na lolenge ya bomo inaseko, oyo akoki koya epai na moko na moko na biso. Bongo tozongisi matondi pona yango.
Truly is expressed when Peter made the confession. Jesus said to him, flesh and blood has not revealed this to you. You never learned it in a seminary. You never learned it in some school. It's a personal thing. Something that each individual has to receive.
Yasolo etalisamaki na tango Petelo apesaki litato liyango. Yesu alobaki na ye, nzoto pe makila emonisi yo yango te. Otikala koyekola yango na likindo ata mokete. Otikala koyekola yango na etelo moko boyete. Ezali likambo ya moto ye moko. Eloko moko oyo moto moko na moko asengeli koyamba.
He said, upon this rock I build my church, and the gates of hell will not be able to overcome it. We're thankful for that, Lord.
Olobaki likona libanga oyo na kotonga lingomba na ngai, pe bikuke ya ewelo ekokoka kolonga yango te. Tozongisi matondo pona yango nkolo.
That voice is still alive tonight, and there are still posts, outposts, listening posts, receiving stations of faith that can accept it. We pray that each one of these children will receive that Lord in their hearts.
Mungongo wana ezeneno na bomoi na pokwa oyo. Pe bisika ezali naino, bisika na libanda, bisika ya koyekola ba radio ya kozwela ya kondima, oyo ekokiko yamba yango. Tobondeli ete moko na moko na bana na oyo, ba yamba yango, kolo. Na mitema na bango.
And remember that not what they do to be good, but they, God does not judge us by what we do, but by what we have accepted. We are saved by our faith. And not in our works.
Peba ye balisusu ete ezalite bolamu oyo bango basali. Kasiba nzambe asambisa kabiso na oyo tosalite. Kasi na oyo tosiliko yamba. Tobikisami na kondima na biso. Kasi na misala na biso te.
So we pray, Heavenly Father, that they'll catch the vision now and see and hear that great eternal invitation of come. Follow me.
Na yango to bondeli tata na likolo ete basosola emono neli yango sikawa. Pe ba mona pe ba yoka mbela munene ya seko wana oyo ya yaka landa ngai.
May each one of them, Lord, turn aside from all the things of the world, this mortal fringy life. as he's here tonight, and their golden blonde hair, and some of them with their black hair and dark eyes and blue eyes, and sitting in their very best of as they'll ever be.
Tika ete moko na moko na bangonkolo atia pembeni biloko nyonso ya mokili ya bomoi oyo ya kufa ya mokuse. Wana bazwami awa na mpokwa oyo na suki na bango ya langi ya wolo, bamususu kati na bango na suki ya moindo, miso moindo pe miso ya ble. Wana bazali na kati penza ya bolenge oyo bakutika laka kuzala na yango.
And as a great writer said, remember thy creator in the days of thy youth, while the evil days come not nigh, then thou shalt have no pleasure in them.
Pendenge mokomi monene alobaki, kanisa mozalisi na yo na mikolo ya bolenge na yo, wana mikolo ya mpasi ebele mite, bongo okosepela na yango ata mokete.
How, Lord Jesus, you said to Peter, when you were young, you got up and went where you wanted to, but when you get old, someone packs you where you would not go.
Ndenge nkolo Yesu olobaki na Petelo, tango ozalaki elenge, ozalaki kotelema pe kokende, na bisika oyo ozalaki kolinga. Kasi tango komi mobange, moto mosusu akomi komema yo, na bisika olingaki kokende te.
Let them remember, now is the day, this is the time. Granted, Father, I claim every one of them. For my own child here tonight, to every child in here, I feel that you've put in my hands to watch them. I claim them all from Satan and from death to life in Jesus Christ. Amen.
Tika ete ba mikanisela ete, sikoyo nde mokolo yango. Tango nde yango yu. Kukisa yango tata. Nasengi moko na moko na bango. Kubanda na mwana na ngai moko, awa na pokwa oyu. Kino na mwana nyonso oyo azaliawa. Nazomi yoka ete otie na maboko na ngai ete na senze la bango. Nasengi bango nyonso, balongwa na satana peliwa, bakoma na bomoi na kati na Yesu Kristo. Amen.
Bless you, kiddies. Really nice to say a few words to you. I'll get back along with Billy. Fine kid. Appreciate you. But the Lord bless you. God bless you.
Bopambo la mabana. Esengo penza koloba na bino mwa maloba moke. Boena kokiko kende ebili. Bana malamu na sepeli na bino. Ndeko Fred, koloa pambola yo, ndeko mwasi.